angihleki ngiyalinganisa kwatapheya lyrical ninja sokuzwekinopo siyabadobetsa rosh on the beat ubanophikayo ifruits ipheya khala mangqimqimu ifruits ipheya mabekushaya ngephansi ukwatapheya ikhetha umali kwada ngiyodlela esibahleni ikhetha umali kwada ubanophikayo Kala mangqimqimu ifruits ipheya mabekushaya ngephansi ukwatapheya ikhetha umali kwada ngiyodlela esihlahleni ikhetha umali kwada nasi sexwayiso ikhetha umali kwada ngeke liyekwe liyoshawa umali kwada ngingcwaba abantu abamnyama phecelezi hayi blackberry ngifuna ukubika ngocingo lakanokia hayi blackberry usuyinzwelaboya awusekho harryberry Ikhethi iyovuka phansi ngoba iyodla umayiberiwe Iyodlela ngaphansi kwethu na iyodla umayiberiwe No, you have no reason ukungiphikisa ukuthi yifruits loopsi Uyayithola ngisho esihlahleni ngoba yifruits loopsi Ngeke igaxele kutakwethu iyogaxela kwifigaro speech ihula hoopsi The police station ofika nomentshisi nenkulu umfuna ukusethifaya Ulyrical ninja wawukho umlilo wangasha Sebemqambela amanga bathi wawukhesha ufaya Wena noma usuzenza umsuthu uzama ukusithusa Still we don't fear Mhlawumbe usungaze usivezele leyo hemisphere UKO ungcisha amatibhetsi asenani Sengiyiphuza kumhlobo wami ithi yegesi I hate wearing hydrogens Ingakho ngenzi evaporation Ifuni jini yegesi Ulyrical ninja bayamsaba Baze bamthumela ngeami ekwaselsi Wabone sehlaselwa i-America Kwacitheka i-jatapeki bemdonsa nge-America Green is a dangerous color for you Maqhamuka green pepper Just imagine Usubona ngemajini ebhodweni Ulyrical ninja uphekele i-green paper Usiyowasa ka-Eskom amalobolo ngoba intombi yakhe ugesi Ulyrical ninja kumele azabe i-technician ukuze asikhithe kene ugesi Ulyrical ninja yokugisa inqakala njengodalezi uhambe ngamathibitosi Uma ungenabobhozo ngizokuxhasa ngamafritosi Amakhetha walibona edlalayo angithi ashawa yizibuko Nakwibhifu imini yobenza usiko ngomciko Ifoni yakho isakwazi ukuphefumula njengoba iphelele umoya When you drive ubala ngenhloso yokungishayisa ngomoya Ubanophikayo ifruits ipheya khala mangqimqimu ifruits ipheya mabekushaya ngephansi ukwatapheya ikhetha umali kwada ngiyodlela esihlahleni ikhetha umali kwada Ubanophikayo ifruits ipheya khala mangqimqimu ifruits ipheya mabekushaya ngephansi ukwatapheya ikhetha umali kwada ngiyodlela esihlahleni ikhetha umali kwada Ikhetsi ngeke lishawe yidumbe liyoshawa umali kwada liyongqutshuzwa yiholedi liyoshawa umali kwada woza kweya lyrical ninja makethe umfuna amapheya amabili ezicathulo umphaphela ngoba ungenazi inyawo cathi ngeke ngikufake isicathulo uqambushilo sengiyekile ukubamba inkunzi sengibamba inkomazi ngiyamazisa ukwini wakho uma ngibamba ujamludi ngoba ngifuna ukubamba inkomazi kazi lo ekade phethe igrinder ugrindeni Ungathuka uma igibela esihlahleni uzenza ugrindeni Angisesiyona i-drug dealer sengiyigranadilla Avidunyelwe ikhetsi Uma ngibuza ukuthi yini isikhwama izibhegi Sengiyoyifaka etiyeni ngoba izibhegi Ulyrical ninja ugwavumile Engadini utshala unenyawo ugwavumile Amakhetsi kade ngenze ezibukwayo abelunguzile Nansi nzila uma ubona abelunguzile Ningabodlela esihlahleni umango ngoba niyodla umango niwe Angoniwango wena so angazi ukuthi uxake kaphi umango niwe Ulyrical ninja wafice ebusakathaka amakhetsi nesefo esefa Nawena asisefo ndodana kaJosepha Ikhetsi yayisaba izanophobia Izincekela ngofokasele kuthina izanophobia Ikhetsi eyodla ulyrical ninja iyophathwa isilungulela Iyophathwa isifo sesingisi iyophathwa isilungulela Forgive and forget Uma ungenazi izandla ngeke lifezeke iphupho lakho lokuba umphathi pass. I'm a cat, I'm a drop of sashi, deep me and dropping who won't come pass. Jungle queen, we generations in felling falapes when daba, go back in a uso findaba. Banama, my bets in daba, it's all pants, go be am with generations, we are salago so findaba. Uba no pigayo, if fruits in pear, Kalaman grim, if fruits in pear, Mabek shy and pan.
Aka the assassin, colleagues.